Chakala sekazi uzokwenza lati namhlanje asizwe imbali yakhe lokuthi uzalwa mbani
founder member of Sundiza Chance Theater Simon Rainbow Dr. Mashaba Banda ikho lapha engathola khona igama lona leli so ngathukubona ukuthi kungcono ngikhubekele phambili kanye ngesiko elalikhishwa ngubabami ngomsebenzi osenzwa ngubabami ekuqaleni vele sithi into yakhona isegazini mina bengidlala ibhola imbali yami from junior level up to the Premier League civil basis that in Ghana is bola, a professional footballer TV.
Where's the Charles? Usayimon wesiwe imbube yena ke umahlaba wasengena njani kwezomculo
ngena emculweni ngo-2013 kwasekuyisikhathi lapho ubabami eseshona khona ashona khona ikho lapho engangena khona emculweni umculo wami kuthiwa yi-afro jazz music emculweni wami sengenze amadlalati amabili then idlalati ekade ngililontsha ngomgqibelo 11 November sekuthiwa imizwa feelings last forever, like Afro
Jane.
Ngizongena ku-YouTube ukhona ama-social media engizwe ami ku-Instagram Charles Mashaba Banda ku-Twitter Charles Mashaba Banda again Facebook Charles Mashaba Banda YouTube just search Mashaba yaaphiya yonke into
yo mntu we-afro jazz lo balaleli othaka kamnandi uMashaba unedansi lakhe elishisayo elithi imizwa niwathilaye uhlelo woza ozofrede namhlanje mpelasona emnandi igama moyezwa Jesus bani
You can't get Now we're going.